Think twice. Wakenya tukungwe macho tuone mbele. Sijini cheke au nilie.
Cheka.
Sizi cheka kila mara mina waza nikifikiria ichi yangu. Kila mara ni uzuni umetanda kwenye hicha kuna atamane. Kwenye lodi kila mara ni ajali kucha na uchao. Hata njaa imezidi kwenye inchi. Mola mina omba miujiza. Magonjwa kila ina mpaka sasa imekuwa wimbo. Inashangaza wazuri kwa matendo na wabaya kwa matendo tunazika.
Kila mara tunalia, mara tunauma tupe amani. Kila mara tunalia, mara tunauma tupe amani. Kila mara tunalia, mara tunauma tupe amani. Kila mara tunalia, mara tunauma tupe amani.
Chuki na ukabila umezidi kwenye inchi iko nini Kenya inchi yangu. Wanajeshi wanakufa na wengine wanalinda usalama uko wapi? Utengano umezidi kati ya makabila haya basi mpaka lini? Daktari wanagoma na waguzi nani awatibu bana? Take it easy. Walimu wanagoma wanafunzi wanaambiwa rudi ghetto. Mshahara nazo duni kazi ndizo nyingi wapi haki ya wanyonge? Sasa tuzipige ili tusitoe chuki na wasama. Baraka kwake Mola kila mtu sema haleluya.
Kila mara tunalia, mara tunaomba tupe amani. Kila mara tunalia, mara tunaomba tupe amani. Kila mara tunalia, mara tunaomba tupe amani. Kila mara tunalia, mara tunaomba tupe amani.
Get the chance then, I can teach the nation. Get to the media, music, education. Respect the elders, brothers and sisters. Fight just for freedom, movement and worship. Addition is corruption, hatred, humiliation. Give helping hand to your brothers and your sister. Pray to the Lord, give me the faith. Haha, you know what? This is the era of princes, no more king. The first prince is here, Kelly.